voice of the voiceless. Blessed Kated Wanyenga.
Makolo wako,
emekeza makolo wako, ndiye Mulungu.